sito ino piso tinga nange sagara kweswaza ogenda noloza nimba nukambuwala nubange numba mwenkukambe vyo kuwembeja nange nodamu kundisa amazima mulize gamanyi aba kutamya lafu balimbavo bagambe bavumye balinge nkobe bavewo sibasangawo tulunyanga olumya balala tukolanga wenda babalala tulunyanga olumya balala tolumya baby tolumya tulunyanga olumya balala tukolanga wenda babalala tulunyanga olumya balala tolumya baby tolumya yagalo nsubize kibyegambyo jakubikiriza nange njagala nkusuubize nti bye nkugamba nja kutuukiriza ebiba biyisemu onnenya ziwali ensobi neemenya omwengo okukendeezaako saagala kunyiza ebiba biyisemu onnenya ziwali ensobi neemenya enkwakyo kikendeezaako saagala kunyiza